mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese aho muri hose. Mutwumvira kuri FM 88.3 FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mu kanyero turaza kuvuga ku matora prezida yabaye mu Rwanda, akaba yarabaye ejo kwa kane mu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese. Kuri uyu wa gatanu mu Rwanda habaye itora rya perezida. Abanyarwanda bahisemo mu bakandida batatu bashaka kuyobora u Rwanda. Abo bakandida ni Perezida Paul Kagame, umukandida w'ishyaka riri ku buyobozi FPR Inkotanyi, hari Frank Habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Abanyarwanda rero batoye mu mpande zose z'igihugu uyu munsi, naho mukanya bagenzi bacu rero bagiye mu bice bitandukanye by'u Rwanda baraduha ayo makuru aho bari bari. Nagira ngo mpere kuri Edi Rwema, uranyumva?
Ndakumva Eugenie.
Wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Ahantu wagiye wakurikiye umwe mu bakandida, ninde wakurikiye ibikorwa bye byo gutora, hanyuma warurahagana hehe?
Nari muri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ku mu kagari ka Kiyovu, ku ishuri benshi bazi nka Aperugunga, aho akaba ariho umukuru w'igihugu Paul Kagame yatoreye. Yahageze ku isaa tanu za mu gitondo azanye n'umugore we n'abana babo bane, bose baratora, barangije baragenda, ntacyo yigeze atangariza abanyamakuru. Ariko twavuganye na Vice Perezida w'umuryango wa FPR Inkotanyi, umukandida Kagame atukamo, atubwira ko bizeye intsinzi kandi nini cyane.
Turaza kugaruka kuri icyo kiganiro mwagiranye. Hanyuma se uvuze ko Perezida Paul Kagame yahageze mu masaha atanu, abaje gutora bo bahageze mu masaha ki?
Mu Rwanda hose byafunguye saa moya za mu gitondo. Icyo navuga ni uko Abanyarwanda bitabiriye amatora ku bwinshi. Abenshi aho ibiro by'amatora twagiye dusura mu mujyi wa Kigali mu turere dutandukanye turimo Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro, twasangaga abaturage ari benshi kandi bazindutse. Kuri iyi saha tuvugana na icyo nakongeraho ni uko ibiro byose by'amatora cyangwa se gutora byahagaze saa cyenda zuzuye ku isaha y'i Kigali. Ubu bakaba bari mu gikorwa cyo kubara amajwi, hanyuma nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabimbwiye mu minsi ishize, barateganya ko ibyavuye mu matora by'ibanze bishobora kujya ahagaragara mu hagati ya saa yine na saa tanu z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Akaba yaratubwiye ko bashobora gutangaza ibyavuye mu matora nibura kuri 70%.
None Edi, muri makeya umwuka wari uhari wari umeze ute aho ku biro by'itora?
Amatora nakubwira ko yari mwituze. Abantu babonaga baza bagatora bakisubirira mu mirimo yabo. Nta kintu kidasanzwe mu by'ukuri twigeze tubona, nk'uko benshi bakomeje babivuga no mu Rwanda ngo amatora ni ubukwe, ngo benshi bari bagiye mu bukwe. Nuko bimeze, nta kintu kidasanzwe turabona. Hari ndetse na bamwe mu ndorerezi nagiye mvugana nabo, barimo uwigeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cya Djibouti yitwa Dileita Mohamed Dileita akaba ari mu ntumwa z'indorerezi zo mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa yavuze ko nabo kugeza ubu ngubu ibyo bamaze kubona nuko amatora yabaye mwituze kandi no mahoro.
Ye urakoze Edi ube hafi ubwo turaza kongera tuvugane mu kanya. Nkuko warubitubwiye rero ishyaka FPR Inkotanyi ryizeye insinzi, nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho ikiganiro mwagiranye mu kanya kashize.
Atsinda dukurikije uko bazengurutse hirya no hino mu gihugu, umukandida wacu yiyamamaza mu baturage mu ma district yose y'igihugu, ubwitabire, ibyishimo, urukundo bamufitiye ni ikimenyetso kigaragaza rwose ko bazamutora kandi mu buryo bushimishije cyane. Aha rero tukavuga ngo amatora dutegerejemo ubundi kubona umuyobozi ubikwiriye ariwe umuyobozi wacu n'undi perezida Paul Kagame wari usanzwe, noneho bigatuma dushimangira gahunda n'ubundi twatangiye ariko dushyiraho n'inshya, dukomeza kubaka ibyagezweho birimo gushimangira no gukomeza ubumwe bw'Abanyarwanda, birimo kubaka umutekano w'igihugu, birimo gushimangira ibikorwa by'iterambere, iterambere ritagira urusiga inyuma, birimo ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage mu buryo busesuye. Ni ukuvuga rero ngo muri iyi myaka irindwi tumutoreye turizera rwose ko ibyo twagezeho tuzabishimangira, noneho kandi tukagira n'ibindi bishya bigerwaho bikaba biduha icyizere gikomeye cyane mbese cyo gukomeza amajyambere twatangiye.
Abantu benshi bakomeje kuvuga ko kandi duzatsinda azwi, bakibaza niba hari impamvu yo kugira ngo Abanyarwanda batore, bagasanga wenda rimwe na rimwe ari nko gupfusha ubusa amafaranga. Abo bantu mubabwira iki?
Kimwe cya mbere ni uko amatora ni kimwe mu bikorwa bikenewe muri gahunda zo kubaka demokarasi. Ikindi cya kabiri, twemera neza ko ibikorwa ari byo byivugira ibikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri gahunda z'ubuyobozi yarimo ibikorwa byagezweho bitandukanye nibyo byatumye abaturage bishimira muri rusange kumva yakongera akabayobora. Uravuga uti cyabaha icyizere cyangwa se cyabahaga icyizere ko bazongera agatorwa, urumva Abanyarwanda barenga miliyoni enye barabyisabiye basaba ko itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo yongere yiyamamaze. Abo bose babihagurukiye icyo gihe barenga bitatu bya kane by'abatora, icyo ni ikimenyetso nta musigo simusigo ubundi ko kumutora nta gushidikanya. Noneho nkavuga rero nti ibikorwa bijyanye n'umutekano yageje ku Banyarwanda nta nubwo bigaragarira mu Rwanda hano gusa no ku isi hirya no hino, ibikorwa byo kurinda umutekano no kubungabunga umutekano mu Rwanda bigizemo uruhare birigaragaza. Ibijyanye n'iterambere, intambwe imaze guterwa mu baturage hirya no hino mu gihugu, ni ibintu utanyura ku ruhande ngo uvuge ngo ntibigaragara. Muri rusange ni ibintu biba byigaragaza. Iyo byigaragaza gutyo rero byumvikana ko umuturage wese aba bibona. Ikijyanye n'umutekano murakizi, umutekano ubundi ni fondasiyo, ni ishingiro ya buri kintu cyose, ari nta mutekano ntacyo wakora. Tukavuga nanone rero ngo iyo ufite umutekano kugera kuri byinshi biroroha. Ubufatanye, iki kintu cyo gufatanya n'imitwe ya politiki mu buryo butandukanye, iki kintu cyo gushishikariza Abanyarwanda kunga ubumwe bakubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ibyo ni ibintu byubaka ingufu. Kandi nta muntu utishimira mu by'ukuri kuba yagira umutekano usesuye. Ntabwo tuba tuvuga umutekano necessary wo ku mipaka, ahubwo ni umutekano mu mibereho mu buzima bwa buri munsi bw'umuturage. Aba rero tukavuga ngo umuntu wese yishimira kugira umutekano. Iyo ufite ukabona uratera intambwe, ukabona ubuyobozi muri gahunda bwita ku baturage, kuko ikintu gishimishije cyane cyane kinakomeye, Perezida wa Repubulika ni umuperezida ntekereza ntabwo ari benshi bameze nkawe ku isi mu rwego rwo gukunda abaturage babo. Ukumva iteka ryose ahangayikishijwe no kuba umuturage yagira intambwe atera, ndetse ugasanga rimwe na rimwe ahanganye n'abayobozi batari kurangiza neza ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye, ibyo abaturage baba babibona. Urukundo rero ruturuka kuri ibyo bikorwa bitandukanye. Noneho tukavuga ngo urwo rukundo ni ikintu gikomeye, kumwitura bamutora ni ibintu byumvikana. Noneho muri gahunda ukavuga ngo amatora wayihorera, ntabwo ushobora kwihorera amatora, kuko harimo na gahunda zo kwibukiranya ibyo abantu bagezeho bari kumwe hakabo gahunda yo kongera gushishikariza abantu kongera gushyira ingufu no kongera umusemburo muri gahunda ziterambere muri gahunda zo kongera kubungabunga umutekano wo kwibutswa gukomeza kuba ku bumwe bw'abanyarwanda ibyo byose tumva ari intambwe ikomeye cyane cyangwa se igikorwa gikomeye cyane gikwiye gukorwa mu rwego rwo kugira ngo ejo n'ejo bundi hazaza bigende neza kurusha uko byagendaga.
Uwo rero mwumvaga ni Christophe Bazivamo wungirije umuyobozi wa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi avuga ko bizeye insinzi. Noneho tuvugane na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Asumuta nawe yakurikiye undi mukandida mu matora ya perezida, umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na demokarasi ni Frank Habineza. Asumuta, wagiye ahagana hehe? Umukandida yatoreye hehe? Byari byifashe gute?
Umakoze cyane Jenia. Umukandida Frank Habineza yatoreye mu murenge wa Kimironko ni mu kagari ka Bibare, hari mu gihe cya saa mbiri n'igice yazindutse, aho yageze nyine yari kumwe n'umugore we, yakiriwe n'abashinzwe gutoresha, bahise bamuyobora mu cyumba cy'itora, ariko yarategerejwe n'abanyamakuru benshi cyane biganjemo abakorera mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'abaturutse hanze y'u Rwanda, bari bategereje kumukurikirana ngo barebe uko yitorera ndetse baza hano kumva icyo ababwira nyuma y'uko arangije gutora.
Ye, urakoze cyane. None wabonye byari byifashe gute? Abantu babyitabiriye mu buryo bumeze gute?
Wenda ndetse n'ibyo gatoya icyo Fatima Bineza amaze atangarije itangazamakuru amaze gutora, yavuze yuko aribwo bwa mbere yishimye cyane kuba ishyaka ritavuga rumwe na leta ryemerewe kujya mu matora ndetse akaba yarabaye n'umukandida. Yavuze ati ni ukuvuga ko mu Rwanda demokarasi imaze gushinga imizi. Abandi baturage rero nk'uko warubimbajije bari bari benshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali, bagendaga baza buhoro buhoro cyane ko benshi batari bafite n'akazi k'uwo munsi. Mu mujyi wa Kigali babonaga bagenda baza buhoro, ibinanye no mu cyaro aho nagiye nyuma mvuye mu mujyi wa Kigali ho saa cyenda za nijoro ngo abazindukiye ku byumba by'itora batubwiye ko abaturage saa cyenda saa kumi bari batonze imirongo aho bagombaga gutorera, ku buryo batindijwe n'uko saa moya igera ngo bahite batora.
Urakoze, reka twumve na cyo mwaganiriye gatoya na Frank Habineza.
Demokarasi, tukabona ko imizi ya demokarasi irimo gushinga mu Rwanda. Wariho bwa mbere umukandida w'ishyaka rya opozisiyo, ishyaka ritavuga rumwe na leta, ushobora kuba ari ku ikarita y'itora, igitego gikomeye cyane ku Rwanda, kandi turizera ko iyi nzira ya demokarasi tuyikomeza tukubakira kuri uyu musingi.
Murategereza gutsinda kungana gute?
Njye nk'uko nabivuze, nkurikije icyizere abanyarwanda bangiriye, naho naciye hose ari mu nzira, ari ku mihanda, ari mu baturage, ndumva rwose aya matora turayatsindira kuri 70%.
Nimutabigeraho Frank, biragenda bite?
Turabigeraho rwose. Niba amatora ari buke mu mucyo no mu bwisanzure, ibyava mu matora turabyemera. Abantu benshi batubwiye ati rwose imyaka 23 dukeneye impinduka, tukeneye umuyobozi mushasha. Twizeye ko turi butsinde 70%.
Uwo rero ni Frank Habineza, uwo mukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, yavuganye na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi mwumvise mu kanya. Nagira ngo mbabwire ko turi hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Etienne Karekezi, nawe dufatanije kuyobora iki kiganiro. Ubwo mu kanya ndamuha ijambo nawe agire icyo
nibyo ibijyanye n'ahubwo muri makeya no ko uretse batwumva kuri radio hari n'abadukurikirana ibiganiro byacu kuri internet, yo kubatwumva mbese mbanje kubasuhuza kandi abatoye mu Rwanda n'abadukurikira hirya no hino ku isi, ndavuga hafi mu nkombero z'u Rwanda, haba mu Burundi cyangwa se abari muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania ndetse muri Kenya, mwese niziye ko mudukurikira. Ariko abenshi muradukurikira ku mbuga zitandukanye, imbuga ngarukanomenyi mu Kirundi, hari Facebook, hari web yacu. None muri bamwe mwatwandikiye, reka mbanguheho we Nkusi Norbert, uyaragira ati amatora agenze neza cyane mu mujyi wa Kigali ni nk'ubukwe. Ati u Rwanda ntacyo twashinja Imana kuko ntacyo itadukoreye, iyo ndiyo umudendezo dufite, nareba mu bindi bihugu imvururu ziba zihari. Ati bintera gushima Imana. Uwo ni Nkusi Norbert kuri Facebook yacu. Namwe abakomeje kutwandikira mwanditse muri benshi cyane uyu munsi, reka ngusomereho nayo. Mazimpaka Hasani waragira ati amatora abaye mu mutuzo cyane, buri wese yatoye ku giti cye. Ati nta gutoresha ku gahato byaranze aho natoreye. We aravuga ati aho yatoye nta gahato kabaye, nk'uko bamwe abanyamakuru bacu batubwiye. Naho Kayitare wa 2 ni izina rihambaye cyane, Kayitare wa 2 ni ukuvuga ngo Kayitare wa 2 Kayitaragira ati ndabyemeye noneho ko ibintu byo mu Rwanda bica mu mucyo gusa ibi biba bikwiye kutubera isomo. Asomo turacyatumva kuri telefone. Asomo tagomba kuba yagiye na asomo takaboyi bakurikiranye ibiganiro byacu hari ya Kigali mu Rwanda kuri cy'amatora aho umukandida Frank Habineza yatoreye. Ebijeni reka nsomere ibyundi witwa Sebazungu Poste yanditse gato mbere yuko tujya ku munyamakuru wacu wundi. Sebazungu Poste yagize ati ku biro by'amatora ku hari isuku ihagije ndetse aho natoreye kuri Groupe Scolaire Nyabuko Rurindo umuziki wa ruhari ntarungu no muziki mu matora nubukwe
nta gitangaje n'ubundi bari bavuze ko ari ubukwe imyitegura yose isuku yakozwe ahantu hose no mu makuru batugezeho ejo turaza komeza kujya kuri Facebook nawe twumve abandi batwandikiye. Reka noneho twakire n'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa nawe yatubwire aho yagiye hatoreye umukandida wigenga Philippe Mpayimana. Eric uranyumva neza?
Ego ndakumva Ejeni nkuko arubivuze nange natoreye cyangwa se nagiye ahaturiye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu Bwana Philippe Mpayimana ni hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge ahazwi nka ka Kigali ndumva niba wibuka mu byogo yafunga
ndahibuka byari byifashe guteseho
uburyo byari byifashe nta kidasanzwe cyahagaragaye wenda fati ku masaha yahageze mu masaha ya saa sita ni ukuvuga ngo natwe abanyamakuru twari twabanje kujya handi reka tujye kureba mu masaha ya saa sita noneho ni ukuvuga ngo nk'uko Asumta Kabo yaramaze kubibwira abadukurikiye hari abanyamakuru benshi cyane abo mu Rwanda abo banyamakuru mu mahanga kugira ngo winjire mu cyumba cy'itora yinjiriyemo ufate ishusho wifuza cyangwa se uburyo ubyifuza byo ntabwo byashobokaga hari umuvundo uteye ubwoba nyuma rero yaje gutora nk'uko bisanzwe yararinzwe gusa ntabwo nk'uko twagiye tubibona abandi bakandida bari bagaragiwe n'abafasha babo we ntabwo yaragaragiwe nibute ko mu minsi ishize umudamu we yari yibarutse umwana birashoboka ko ibyo ngibyo wenda umuntu yabirebera muri iyo ndorerwamo asoza ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane wabonaga ko ari umwana ushobora kuba afite nk'ukwezi kumwe cyangwa se kudashyitse reka tube tubirekeye muri iyo ndorerwamo niba bikorwa.
None Eric none se Philippe Mpayimana we hari ikintu yaba yatangarije abari bahari abandi bakandida cyangwa se aba bashyigikiye barimo kuvuga ko bizeye insinzi we hari ikintu yaba yavuze?
Insinzi ya Philippe Mpayimana ni ikibazo twatinze turi abanyamakuru benshi turi imbere ye umwe akivaho undi agisubiraho tukamubaza tuti ku bwawe aya matora nk'umukandida wigenga urayabona ute yayishimiye gusa ku nsinzi akavuga ngo ku bwe yatsinze akigera mu gihugu bari bizeye ko wenda ubwitabire bw'abantu bazamugana babumva imigabo n'imigambi ye uzavurirwa muri 30 abona ugeze muri 50 akavuga ati rero n'ubundi mu buryo bw'imibare bishobora kuza kwiyongera ntabwo yigeze atomora ariko akaguma guhagarara ku cyo wavuga ngo ari butsinde gusa tukavuga tuti ko abandi bari kuvuga 70% abandi 100% wowe ni kangahe ku ijana ibintu by'imibare yabyirinze aravuga ngo icyangombwa ibintu by'imibare twabireka bakabaruriza mu matora kandi akavuga ko aza kubyishimira.
Hanyuma Eric urebye amatora mu Rwanda bavuze ko hari indorerezaje zirenga 1,300 ahubwo nizo niko zigezeho urebye aho umukandida Philippe Mpayimana yatoreye hari indorerezi ese ahubwo hari indorerezi ku ruhande rw'uwo mukandida ubwo zari zihari?
Hari umusore wagendaga akurikirana ibikorwa byo gutora twamenye ko ari ku ruhande rwa Philippe Mpayimana ni ukuvuga ngo rero nk'uko wari umaze kubivuga ku bw'indorerezi zagiye zitangaza muri rusange ko amatora ari mu mucyo mu mituze no mu bwisanzure. Philippe Mpayimana we twamubajije tuti ese hirya no hino mu gihugu abantu baguhagarariye ni bangahe yavuze abagera ku ijana ntabwo yigeze avuga umubare wa nyawo ariko aravuga ati arizera ko n'abandi bahatana kuri uyu mwanya nabo badafite bahagarariye kuri buri site y'itora aravuga ngo ibiza kuvamo byanze bikunze n'ibinyura mu mucyo arabyakira uko biri.
Hanyuma kandida kugeza ubu kandida Philippe Mpayimana araza akurikirana ibarugwa ry'amajwi arahagana hehe?
Icyo ni kibazo cyiza navuga kubera ko n'abandi bagiye babitangaza. Philippe Mpayimana twakimubajije tuti abandi bagiye bagaragaza ko baza gukurikirana ibikorwa by'amatora, aha aho wenda tukiraho ngaho hari abantu bagiye bavuga bati muze twishimire intsinzi, reka duhere ku ishyaka FPR Inkotanyi. Ibyo ntabwo iri kuvuga ngo muze dukurikirane ibikorwa, bari kuvuga ngo bati muze twishimire intsinzi. Naje kumenya n'amakuru ko barangije, hari abanyamakuru bagiye bakwa ibyangombwa kugira ngo babakorere amakarita yo kwinjira kugira ngo baze kwishimira icyo twita intsinzi nk'uko wari ubivuze. No kuvuga ngo Mpayimana nawe amaze kutwohereza ubutumwa bugaragaza ko nawe aza kuba ari hano i Nyamirambo muri hoteli Le Capri kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa tanu. Nk'ubwo ni ukuvuga ngo ni ya masaha n'ubundi saa tanu, saa hagati ya saa yine na saa tanu ni amasaha Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ko aho ngaho Abanyarwanda bashobora kuba bamenya by'agateganyo ibizakuba byavuye mu matora.
Ubwo ni saa yine saa tanu z'ijoro nizuvuga Eric.
Ariko noneho kuri Philippe Mpayimana we aza kubikurikirana guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa tanu.
Ye, urakoze Eric. Gume gato kuri telefone turagukenera mu kanya utubwira uko abantu aho ngaho uri ubona bifashe kuri uyu munsi w'itora. Dufite undi munyamakuru wacu kuri telefone, nizeye ko atwumva. Umunyamakuru mushya Jean Claude Ganza Munyamagana aratwumva?
Ndarumva neza Eric.
Yego Jean Claude, ikaze kandi kuri Ijwi ry'Amerika makuru. Ye, wowe wakurikiranye amatora uyu munsi y'umukuru w'igihugu, utangiye kudukorera ukurikirana amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, tubwira aho uhagaze kuri uyu munota.
Ubu ngubu mvuye kuri imwe muri site zigize umurenge wa Rubavu, ariko nazengurutse no kuri imwe mu mirenge yo mu karere ka Rutsiro. Aho nageze guhera mu masaha ya mu gitondo ngenda nzenguruka, nasanze abaturage bitabiriye ku bwinshi, ariko hari nk'aho twageze mu masaha ashira saa sita, ugasanga ku mirongo rwose harasa nk'aho nta muntu utonda umurongo, araza atora agahita yigendera kuko abenshi bari bamaze gutora mbere ya saa sita. Kuko nko ku ifite ya Kanama Katoliki, aho ni mu murenge wa Kanama muri Rubavu, batubwiye yuko bari bageze kuri mirongo ku kigereranyo cya 90% mu masaha ya saa yine.
Niba itora nibanga birumvikana Jean Claude, mu bo mwavuganye cyangwa se uko wumvaga batekereza nyuma y'itora, hari igihe abantu bagenda bavuga bati biratunganye cyangwa se ntoye neza cyangwa se iki ni ikiraza kuba, wumvaga bakomoza ku muntu batoye, ku mukandida batoye uwari we?
Etienne, ntabwo utiri unabaza n'icyo kibazo. Abenshi njye mu bo twagiye tuganira ntabwo nigeze mbabaza uwo batoye kuko nyine ari ibanga ryabo, ariko mu bisubizo batangaga bakurikije uko batoye wahitaga wumva uwo batoye. Nubwo bagiraga aho nyuma wenda bakamuvuga, bavugaga bati ibyo yadukoreye ni byinshi, ibyo yatugejejeho ni byinshi, kandi tumutezeho n'ibindi byinshi, nta mpamvu yo kutamutora. Ndetse bari bafite n'icyizere ijana ku ijana kuko igihe umuntu yabazaga ati se abaramutse atowe umukandida mwagira icyizere mwabyakira mute? Bati nta kabuza, nta mpamvu atagomba gutorwa.
Hanyuma urebye ubu ngubu, mbese muri cyo wavuga uti aho ngaho uherereye kuri isaha ni hafi saa kumi n'igice, bisa nkaho abantu bose bitakumye bagiye, itora ryarangiye?
Abantu urebye basigaye n'abakozi nyine ba komisiyo y'amatora bari bati nko ku byumba by'amatora bari kubara amajwi, ndetse wenda na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze nk'aho uvuye none ahangaha buhaza mu murenge wa Rubavu, aho niho nsize abayobozi arimo bahari. Bambwira wari ukuriye site ambwiye yuko yambwiye ko hari abantu babiri batatu gusa ngo batari bakabonetse, ariko avuga ko hari n'igihe badashobora kuza wenda bageze nk'impamvu zitandukanye nk'uburwayi cyangwa se bakaba badahari.
Ye, nta kibazo Jean Claude Ganza mu Nyamagana. Turaza kukomeza mu biganiro byacu biri imbere cyane mu makuru yo mu kanya isa kumi n'ebyiri. Eugenie, ndabona hari abandi banditse hano kuri Facebook batwoherereza ubutumwa, sinzi niba wakomerezaho cyangwa se
n'ubutumwa turabusoma mu kanya. Reka tubanze twibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutsa naho batwumvira 88 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda naho mu Burundi bakatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 wakomeza rero kadusomera n'ubundi butumwa
yereka nkomereze kuri uyu wa muntara ya Majepfo ni hashaka Imana Polinere uyu yanditse kuri Facebook nibutse namwe batwumvaho muri hose ko uretse batwumva kuri radio n'abari kuri byuma ngaruka nabo menye cyangwa se ibyuma byakabuhari byo gutumanaho hari Facebook Twitter ndetse na n'urubuga rwacu radio yacu mwatwandikira uyu hashaka Imana Polinere yandeze agira ati amatora agenze neza cyane ati nje natoreye muri ni GS ni groupe scolaire ngororero mu kagari ka Nyamigina umurenge wa Tare mu kagari ka Nyamagabe mu ntara ya Majyepfo ariko hari ubudasa ni jambo ridasanzwe n'ubusanzwe rero ni jambo rikomeye ataho twasanze decoration abantu batoranijwe ko bo kuyobora abaturage bangana mu cyumba cy'itora umuziki nawo wari mwiza akadiho umutuzo n'ibindi biza cyane ku buryo bwari ubukwe ni biza cyane
decoration ni imiteguro
aha Apollinaire nawe nuvuze gutegura ku buryo burambuye nkurikije amagambo uvuga
yerekane ko ubwo turaza komeza dusame n'undi butumwa ndeka twakire umwe makunzi bijwi rya America wifuza kugira icyo atanga nk'igitekerezo Hakizimana uranyumva
ndakumva
ye uraga na hehe
yihanishanye mu kazi ka Nyamasheke mu gari ka Nyamugari
irindi zina ryawe mbese ninde
Hakizimana Gaspar.
Gaspar.
Ukunze ku izina rya Kinigamazi.
Kinigamazi. Urayanigase?
Yes. Ayo nyabonye ndayanega no kumbuye yabuze kubera sinakuzite maguru.
Ariko uburaza kuyaniga urimo wishimira insinzi y'umukandida watoye.
Nayakura heze cyane ubona atari we wemeye ko no.
Niko Kinigamazi.
Uwashakaga? Hari uwakubwiye se gutora utari we?
Ngira ngo message nanditse mwayibonye nuko ubu ngubu hane wataritora ntabwo aritora ushaka
yitwa yibonye ariko tujya ngo byivugire niba afite ku telefone kiringa amazi nize gusa kutafasha amazi imbere yuko amasaha yakazarangira
ha nubwo iryo zina naryiswe kera ntabwo naryiri ko ubu ngubu ko amazi ntabwo akiboneka insina barazikinye ntabwo bashaka insina muri uru Rwanda rwa
cyangwa ugira inyota nyinshi
ntabwo inyota rero yatuma mvuga ngo
noneho Kinigamazi
narangije kwiyakira
aho mwatoye mute cyangwa se ku ruhande rwawe wabonye iki
ahangaha nk'uko bisanzwe n'ubundi no muri 2010 narahatoreye no muri 2013 narahatoreye nta kidasanzwe cyabaye kuko n'ubundi mbere twatoraga aho bashaka ntabwo twatoye aho dushaka
abuvuga ni bande
abaye nuko nta basirikare bari bahari ariko muri 2003 basirikare bari kwidirishya ugatora ku ifoto bashaka bakanga gutora aho bashaka ugatora aranyuze papuro bakarujugunya bagatora aho bashaka abanye bakakwandika uwo bwawe wabaga bakwanditse ubu ngubwo abantu babaga batakurikije amategeko bashaka barandikwaga bakazagira bakazakurikiranwa nyine noneho wenda tugiye muri 2017 none ko isandugu hari akazu k'ubwiherero kabaza ariko gutorerwamo isandugu ntabwo yari iri mu kazu isandugu yabaga iri hagati mu cyumba cy'ishuri kuko twatoreye ku bigo by'amashuri isandugu bakayizana hagati mu cyumba wowe ubwawe ukaza bakwereka urupapuro utora bakwereka ifoto utoreraho wowe wajya aho kugira bakuye ubwo urupapuro ujye mu bwiherero utore bakwereka ati tora ahangaha bakakwatura tese ko ndi wo gutora uburenganzira bw'umuntu kugira ngo yereke abantu batanze gusoma ati tora ahangaha wabyanga bakakureka ukagenda ugatora aho ushaka urupapuro bakarutsa bakarutsa bagatora urupapuro bakarujugunya mu wundi bakwandika neno biro zawe zose ukagenda
ibyo nibyo biboneye
ibyo niboneye kuko njyewe ibyo mbabwira niho natoreye ayo nawe nk'uko nababwiye ko no mu murenge wa Shangi no mu murenge wa Nyabitekeri duhane imbibi no mu murenge wa Ruharambuga uko byageze ubwo ubusa ndabizi ko hana hazi na wazaza zabibona azanabyibuka niba twaje bazagerageza kuganira
yeye nta kibazo yeye Kinigamazi turagushimiye cyane ikiganiro cyacu kuri America muri isanga nuko wisanga bikumva birumvikana ko utangaje cyangwa se wumvikanisha ibitekerezo byawe n'impungenge cyangwa se nkuko bivuga nuko birumvikana ko amazi yawe ntago uza kubona uko yishimira cyane nuko ari kugenda nkuko bivuga iyo mukandida umva gukiza imbere yaza kuba ari watsinda ariko nta kibazo ubwo
ndanabizi uwo mukandida nari gutora nabi ntabwo yari gutsinda ariko nibuze nubwo atanatsinda ariko bakandika bakora ibyo nshaka ko guko gutorwa ubwo ubwo ngubwo nubwo atanatsinda kuko muri aka kagari nubwo kagari koze kamutora ariko imirenge yose yo mu gihugu yakoreshejwe ibyidashaka ntabwo yatsinda nguko kuko nababwiye guhera ku itariki 14 amasiyamamaza aritangiye perezida wa repubulika ari mu karere ka Muhanga aravuze ngo amatora yararangije ata ahubwo ku itariki imwe n'umuhango wo kujya kurangiza umugenzi akaba ariyo mpamvu ngo urwa gatatu mvugira ku ijwi rya Amerika mbabwira ati kubera iki mwebwe ubwanyu mudakurikiza imvugo ya perezida wa repubulika ko avuga ko ari umuhango mwebwe mukavuga ngo ni amatora bikazana mu zo kubibazaho cyane kuko bavuga ngo umwe ruturutse bukuru kwirahuze niba perezida avuze ngo ni umuhango kuki mwe mutabye ati umuhango koko bwaba ngo ku itariki nyine habaye umuhango wo kwimika
ye ariko nibyo ibyo uvuga birumvikana ibyo uvuga birumvikana kiniga amazi perezida aravuga ibyo nibyo ariko mu Rwanda nk'uko bizwi nk'uko amategeko reka duvurire amategeko icyo ateganya hari itegeko rigenga itora rivuga ko uyu munsi tariki ya 4 z'ukwa 8 2017 nitora rya perezida w'igihugu mu Rwanda reka tubifate gutyo twere kumva iyo runaka yavuze ahubwo turebe icyo amategeko ateganya ikingenzi rero kiniga amazi ngara gato ikingenzi nuko icyumviro cyawe gitegeze cyawe kirumvikanye turibwira ko ababishinzwe cyangwa se abashobora kuba babyumva babyumvise ubwo tonya tugwijambo utaha twumva ko byagenze ihangane gato kiniga amazi ihangane gatoya reka gato tuzakwijambo utaha wihangane dufite abantu benshi cyane barimo kwandika bashaka ko twa telefona nabo turabahijije mu kanya umva ibyo bavuga uko nuko byagenze aho bavutoriye
urakoze rwose kiniga amazi reka noneho twakire na Apollinaire Apollinaire turi kumwe urahagana hehe
cyane nabanza kubashimira vyo radio yacu nkuko muduhaye ubwisanzure ngo dutange
urakoze
ibyo byacu ngerondo umunyarwanda ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare nuko nabyanditse twasubiye kuri site ya groupe frere ngororero nkuko rero tumaze igihe nyine twitegura amatora twagiye dusanga hateguye hameze neza kandi rwose twatoraga umuntu yatoraga umuri ku mutima nta muntu wagusunikaga ngo gira utya ahubwo cyakora icyo bakoraga ni ukukuyobora abongiye abatsinzi bahangaha hanyuma umuseseri wa mbere akukorera ibi gahari abavuge gutyo ariko kuko nabibonye ibintu byari byiza mu by'ukuri wari kugira ngo hataze nk'uko kuko hari umuziki hari abantu b'imibonanwa bari bambaye neza cyane barimo babyina ugasanga byari ibintu byiza cyane mbese amatora yari mu bwisanzure kandi rwose wabonaga ari ibintu bishimishije
mwebwe mwari mufite ubwiherero uriya kiniga amazi yavugaga ngo ntabwo agasanduku kari karimo hagati mu ishuri umuntu atiherera ngo atore uko yishakiye wowe uravuga uti byari bimeze neza byari bimeze nk'ubukwe imiteguro indirimbo twatoye mwari muri mu bwiherero bwanyu muratora uwo mushaka
umuntu yatoraga uwo ashaka kiniga amazi ukuntu abeshya
wamenye ute ko abeshya kandi utaruhaje se muvandi
uma urupapuro ruriho abakandida hanyuma ndangije ndatora hanyuma agasanduku ntabwo nakabonaga mu bwiherero yari arimo kuko yari ari ahantu nk'icyo nyine asa nk'aho biherereye
ariko rero Apollinaire
agapapuro ndagasiga aho ngaho yarangarura arira ati yaranako gapapuro kawe ugende ugashyire mu gasanga agasanduku aba gaterekaga ahantu muri santere arimo hagati aho hagati
ariko ntiwavuga ngo arabeshya kuko yavugaga ibyo yabonye kandi nawe ntiwaruhari ngo umunyomoze ibyo wabonye n'ibyo aho waruri
ibyo byo byashoboka ariko ndimo ndavuga wa mugani ibyo nabonye wenda we
yabonye ibindi
icyo mpamya cyo ni uko nkwisize n'abandi bagenzi banjye twagiye tuvugana ni uko bose wasangaga mu gihugu abantu bisanzuye kandi noneho hari hari indorerezi ibintu yari arimo avuga ngo bacaga ngo impapuro bakagira bate ahantu hose hagiye hari indorerezi sinzi wenda umuntu yategereza nka raporo z'indorerezi icyo zaza kutubwira ariko ngenda hamya
ntabwo ndi kwemeranywa nawe.
Yee, uravuga wabonye indorerezi zihagarariye abakandida batandukanye cyangwa se nizaturutse hanze?
Nta kibazo Apolinaire, icy'ingenzi muri demokarasi nuko mwagiye mu matora y'abakandida batatu muri demokarasi nuko burya ni byiza kuvuga ibyo wabonye, ibyo utabonye utahagazeho rwose ukabyirinda, ukareka abantu babihagazeho bakabivuga, bashobora kuba babeshya birumvikana, bashobora kutavuga ibyo wabonye byose, nawe ntago tuzi ibyo uvuga ko ari ukuri kuzuye, ariko
n'abari bahari babanyomoza niba babeshya,
kubera ko ariho waruri turabyakira ko ariko bimeze, n'ukubahana muri demokarasi. Komera cyane rero.
Murakoze cyane, kandi ntabwo nabura kubashimira ku mwanya nk'uyu nguyu muduha kugira ngo umuntu yinigure avuge ibyo yabonye. Iyi ngiyi nayo ni demokarasi.
Ni demokarasi, ahubwo turagushimira ahubwo wowe.
Hari na Ahmed ku murongo wa telefone. Ahmed.
Halo.
Urahagana he?
Ya, ni muri Western Province mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivu.
Mu burengerazuba bw'u Rwanda. Wowe aho waruri amatora yagenze gute?
Ah, mu matori ni kuri site y'itora amashuri ya Kivumu. Byari bimeze neza kuko umuntu ya ngiye ku bwanjye nagiye ninjira mu cyumba cy'itora umudugudu wacu urimo gutoreramo. Amora neza nkuko nabiteganyaga n'ubundi na ikintu kidasanzwe, wenda kuvuga ngo barakwereka utora cyangwa se hari ikibazo nagiriye mu cyumba cy'itora nacyo natoye uko nabyifuzaga.
Wabonaga hari abantu bangana iki?
Hari abantu benshi kuko akagari kose niko kari kahuriye, ariko nyine buri mudugudu ufite icyumba cyawo cy'itora. Hari abantu benshi nyine wese yari kwinjira mu cyumba umudugudu uri butore mu nyine. Hari abantu benshi cyane.
Ubushize waratoye? Sinzi imyaka ufite. Mu matora y'ubushize waratoye?
Aya ni ubwa mbere nari ntoye, ntabwo nigeze ntora mu matora yabanje.
Nuko utari wujuje imyaka cyangwa se wari uyifite ariko ntiwatora?
Na imyaka nayo nayigezaho, ubu ngubu nibwo imyaka yanjye yinyemera gutora.
Noneho tubwire, ahubwo wowe ndumva nawe uri mu rubyiruko rukiri ruto cyane, iyo nk'ubu turavuga ibibazo bya demokarasi, twakomeje kuvuga ku bibazo by'abakandida biyamamaje mu matora ngaho mu Rwanda, uretse umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, bari abakandida bandi babiri Philippe Mpayimana na Frank Habineza bakomeje kugenda bavuga ko bafite imigambi mishya yo kugeza ku Banyarwanda, ingamba nshya abona ko bageza ku Banyarwanda. Wowe ukiri muto, tuvuge ku myaka ufite nk'uko yivugiyeho, icyo ubona bariya bakandida babiri bashobora kuba bagiraho akarusho ku mukandida wa FPR, n'icyo watubwira?
Nabashe gukurikirana rimwe ku migambi ya Frank Habineza. Avuga yuko nyine ari byo azageza ku Banyarwanda, wenda ariko gusa ntacyo nabona yakora cyarenga ibyo Kagame yakoze, kuko bigaragara ko ariho yavanye u Rwanda narugeje, kandi mu gihe gitoya. Nyine imigambi nayo ni myiza, ariko mana ntacyo yamurusha.
None se wowe urubyiruko uracyari mutoya, urumva ushobora kuba niko Ahmed, urumva we mu nzozi zawe ushobora kuziyamariza ko umukuru w'igihugu ukavuga uti nazatambutse ingamba nk'izi nanjye nkiyamariza kuba perezida w'u Rwanda, urabirota?
Ya, ntabwo byoroshye, ariko nyine niyo numero y'umuntu, ariko ntabwo byoroshye.
N'ubundi ntabwo bakora byoroshye, bakora ibikomeye, ariko nawe uri umugabo. None se ushaka ibyoroshye? Urashaka ibyoroshye?
Bigira mu nzozi nyine, nanjye bishoboka mu gihe kiri imbere nazabikora, kuko ni inzozi nziza.
Nta kibazo.
Mbere y'uko tukurekura, watubwira nk'icyo wumva wowe ushyize ku mutima, ushyize imbere umukandida uri butsinde amatora, dore ko amajwi yaza kuza kumenyekana, umukandida utsinda icyo wumva yakugezaho, wakwifuza ko yazana mu karere utuyemo?
Icyo nakumva yakora n'ubundi n'ibisabwa bikorwa byo kugira ngo abaturage, wenda byerekeranye n'isoreshwa ry'imisoro, abaturage iyo basora biherereye bitewe n'akarere batuyemo, bitewe n'uburyo bagira icyo binjiza.
Uravuga nko ku bantu b'abacuruzi?
Abacuruzi, abantu nyine bafite business bakora nyine bitewe n'uduce baherereyemo.
Ndagushimiye cyane Ahmed, aho ngaho mu Rutsiro. Baramutse bose abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abatarikunda, uri bakundisha?
Sawa murakoze namwe kandi mugire ibihe byiza n'ikindi gihe turabakurikira cyane.
Ni byiza cyane rwose, namwe dukunda cyane iyo mwanditse mwifuza gufata ijambo kuri radio yacu. Akenshi natwe twumva ko nibura mudukurikira mujye mutubwira n'ibitameze neza cyangwa se ibyo mwifuza ko twarushaho kongera muri programu zacu. Ahmed,
murakoze cyane,
komera cyane rero.
Ku murongo wa telefone hari na Aimable. Aimable urahagana he?
Ndi mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga.
Tubwire rero ku matora nawe.
Ku matora uyu munsi yagenze neza, twazindukiye mu gikorwa cyiza cy'amatora nk'uko ahantu hose babyise ubukwe, n'ahangaha n'ubundi naho byari ubukwe. Tuzinduka umuntu wese ajya gutora umukandida yifuza afite ku mutima, dutora neza mu mucyo, mu bwisanzure no mu mutekano.
Hari abantu bangana iki aho ngaho i Nyarugunga?
Ugereranyije hari harimo nk'abantu b'ibihumbi nka 12 gutyo. Ubwo kagari kose ni uko hatoreye.
Ye, wabonaga bari bahiganje bari nk'abaki murebye, tuvuge abantu bakuru, abasore, inkumi, abo wabonaga benshi n'abaye?
Ibyo bari biganje hano abo twatoreye n'urubyiruko. Urubyiruko rero rwabonaga ari rwinshi, cyane cyane nk'abatoye bwa mbere nibwo wabonaga bo bishimye cyane. Basohoka bishimye cyane ku rutoki rw'iyo nta muntu wakoraga hagenda rwerekana.
Wowe ni ubwa mbere warutoye cyangwa wari waratoye n'ubushize?
Oya, njye ni ubwa kabiri n'ubundi.
Ni ubwa kabiri?
Ubushize nari natoye.
None se Aimable, ugereranije amatora y'ubushize n'aya ngaya, hari akarusho ubonamo cyangwa hari itandukanirizo ubonamo?
Itandukanirizo ririmo ni aho twatoreye uko haba hatashye, wabonaga nk'uko ari ubukwe. Ubushize ntabwo byari bimeze nk'uko ariko ubu ngubu wabonaga uko ari nk'ubukwe. Ishida ziteye ku muhanda hose, ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye.
None se Aimable, Perezida Kagame yiyamamariza mu Ruhango, agitangira kwiyamamaza bwa mbere tariki 14 z'ugushize, yavuze ko itora ryarangiye. Hari abantu benshi bakomeje kwandika, barandika, baravuga, bavuga bati ese ko itora ryarangiye kuki hari amafaranga akirwa muri itora, kandi ayo mafaranga Abanyarwanda benshi bashobora kuba bakeneye mu kwikenura. Wowe ubona byari ngombwa gutora niba Perezida ubwe yaratangaje ko itora ryarangiye?
Byari ngombwa gutora kuko muri demokarasi burya hago bivuga ngo abantu abangaba baravuze gutya na gutya, biba ngombwa ko muri demokarasi abantu batora ibintu bikagaragara ko byanyuze mu mucyo, abatanga kandidatire bakazitanga n'abatora tugatora tukabishyira ku murongo bikagaragara ko byageze mu mucyo.
Icyo mvuga cyane cyane, uwumva Perezida Paul Kagame yari gutangaza ko itora ryarangiye agiye kwiyamamaza, ariko sesengura nawe sesengura muri bakeye sesengura, ntufata amagambo uko yanditse, ariko sesengura, ni umukandida uravuga ati itora ryararangiye ariko urakomeza kwiyamamaza, wumva ariya magambo n'amafaranga agenze ku itora, abantu bakomeje kwamagana bavuga bati n'amafaranga menshi, byari ngombwa gukora itora? Uri Kigali kandi
itora byari ngombwa gukora ibikorwa, kuko n'ubundi byari ngombwa yuko itora warikora, kuko n'ubundi byari ngombwa yuko itora ribaho muri demokarasi. Ntabwo wavuga ngo igikorwa ngo habayeho amatora nta tora rizaba, rero byari ngombwa yuko itora riba. Kandi kuko Abanyarwanda ugereranyije umubare ungana na 98% muri referendumu bamusabye kuyuko yakongera kwiyamamaza, ibyo ngibyo byari byonyine n'icyizere kigaragara yuko n'ubundi amatora agomba kuyatsinda.
Okay, komera cyane rero. Ubwo aho ngaho Kigali ndavuze ntisesengura, urasesenguye, tubwiye ko itora ryari ngombwa. Nubwo Perezida Kagame ubwo yitangarije ko itora ryarangiye. Urakoze cyane kandi kwitabira gahunda za Radio y'Amerika.
Namwe murakoze cyane rwose kuzamudira ijambo tukimigura, umuntu akavuga igitekerezo cyiwe nta bwoba, nta kuvuga ngo kanaka yavuze gutya. Ibi ni ibintu biba byanyuze
kugira ngo so kwinigura gusa no kwitakuma, uritatse rwose mu
muvuko uravuga n'ungumba ndi hano ku muhanda, imodoka zigenda, ibyo kuvuga ngo umuntu afite ubwoba bwo kuvuga mu Rwanda, umuntu aravuga.
Wowe ndasa nk'ukureba rwose, ndasa nk'ureba aho ngaho uko uhagaze neza cyane.
Nta kibazo.
Okay, komera cyane rero.
Yee, urakoze Aimable.
Murakoze.
Yee, twakire na Hacimana, uranyumva? Urahagana he? ntabwo tukumva. Hakimana, telefoni yawe ubwo ntabwo irimo kumvikana. Reka tube dufashe Iradukunda. Iradukunda, we turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Yego, wowe urahagana he?
Nahindi Kigali mu karere ka Gasabo, murenge wa Ndera.
Yahuye Ndera, mwifashe gute, mwatoye gute?
Ibintu nta kibazo, twazindutse kare mu gitondo tujya gutora. Abenshi nyine wabonaga ko turi abantu b'urubyiruko, nkanjye n'ubwa mbere nari ntoye. Ndumva ni nk'ibyishimo byinshi kuri njyewe.
Urumva umukandida wawe ari butsinde?
Mfite icyizere gihagije.
Nonese iyo umuntu atoye bwa mbere nyine ubwo ubwo urumva umeze ute nyine, ubwiye nk'abantu batari bagira ubwo burenganzira, batari bagira ku myaka yo gutora, wababwira iki?
Ikintu nababwira ni uko ndumva ndi proud, kuko ni ibintu numva narashyira umuntu uwo ari we wese.
Ikinyarwanda, ikinyarwanda cyane, gerageza ikinyarwanda.
Nisema. Nibyabajene tiene, nibyabajene,
nibyabajene, ndabyumva rwose. Reka tuvuge ikinyarwanda cyane, tugerageze. Proud, proud z'ubwo mu kinyarwanda umeze gute?
Ni ibintu byo kwirata kuri njyewe.
Wari ntabwo ari kwirata, ahubwo ni biguteye ishema, ishema, ibyishimo birenze.
Ubwo tugerageze kuvuga imvugo y'urubyiruko rero. Hanyuma abasaza n'abakecuru bari bwumve iki?
Gusa ikintu navuga ni uko hari ibyishimo mbese muri kano gace k'iwacu. Yego.
Wabonaga urundi rubyiruko rwabyitabiriye?
Yego cyane, ahubwo twari twariraye.
Uri mu ba mbere batoye rero?
Ndi mu bantu ba mbere, n'abantu habanje abantu nyine bakuze, n'abandi bantu basa nk'aho bananiwe nyine, natwe tuhita dukurikiraho.
None se tuvuge, turebye mu bakandida batatu uzatorwa muri iyi manda y'imyaka itanu izakurikiraho, tuvuge icyo wumva ya ku giti cyawe cyangwa se namuvuga, nicyo yumva yashyira imbere ku buryo nk'umunyarwanda wumva cyaguteza imbere kurushaho, ni iki watubwira?
Ikibazo kiri aha ngaha cyane kiri kuba ikibazo urebye ni imirimo, ni ikibazo cy'imirimo.
Ku buhe buryo?
Uburyo nyine bwo ni ukuvuga ngo nk'uburyo umuntu abonye uburyo yabona nk'ukuntu yabona umuntu umufasha mu bikorwa bye, nk'umuntu waba ufite impano.
Impano?
Yego, umuntu ufite impano ku buryo bamushyigikira, iyo impano ikaba itapfa ubusa, ikabyazwa umusaruro.
Uravuga nko kuba nka rwiyemezamirimo, ukaba ufite impano Imana yakwihereye, noneho ukabasha kuyikoresha.
Yego, hari igihe rwose umuntu aba afite impano ariko kubera ubushobozi bukeya ugasanga biramudindije abuze n'iyo mirimo.
Nko kwegera se ari nko mu rubyiruko, ukegera nka minisiteri ishinzwe urubyiruko cyangwa se ari no mu bindi, niba ari ibijyana n'umuco cyangwa n'iterambere, nta kintu babafashaho?
Ikibazo n'ubundi kiba ari cya gishoro. Ikibazo kiza ari igishoro, gusa mba numva umuntu akurikiranye impano y'umuntu Imana afite nyine.
Ndumva ari urakoze cyane rwose. Ubwo utwizere ko abashobora kubafasha muri ibyo byerekeranye n'impano mufite kugira ngo mubashe kuziteza imbere babyumvise. Ndagushimiye cyane, ngushimira kandi kuba ukurikira Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Twakire na Emile. Emile, uranyumva?
Yego cyane, ndabumva.
Urahagana hehe?
Halo,
turakumva, urahagana he Emir? Kutavuga uri Bujumbura mu Burundi, hari icyo wifuza kuvuga ku matora yo mu Rwanda?
Ego, nago mvuge ku matora yo mu Rwanda n'ukuri, n'amatora y'akarorero mbonye muri aka karere ka East Africa, n'amatora nyibukije amatora akunda kuba mu gihugu cya Tanzania. Kuva amatora gitegurwa, nta bintu byo gushamirana nigeze mbona hagati y'abitoza hagati y'abayoboka reka n'ukuri je ndakeje umugwi ujejwe amatora mu Rwanda nyene bavyitwayemo ndetse nabo ariko baratunganiriza nta kintu kigaragara mbona cyo tuma ibintu biza kuva ku murema y'amatora byifata kibanza fite icyizere yuko atamukandida ku murema aza kuvyiyamiriza kuko kuva baciye amamaza nta n'umwe yidoze bose mwarabaha ijambo bakavuga ati ibintu bimeze neza urumva rero nitezere zihita nziza kumbure zizonezereza abakandida
none se nk'umurundi wowe Emile uri mu gisagara cya Bujumbura aho ngaho mu Rwanda uravuga itora ryabaye akarorero mu Burundi mwaratoye muri 2015 icyo banywa bise manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza abandi bavuga atari gatatu ko ari ya kabiri mu Rwanda batoreye manda ya gatatu ya Perezida Kagame itore baye mutuzo mu Burundi iyo manda ya gatatu yazamuye imvururu nyinshi cyane ku buryo abarundi 2005 bahunze igihugu icyo nk'umurundi wakugira muri cyuwe
n'ukuri munyamakuru itora ryabaye mu Burundi muri 2015 cyatanguye kuyamirizwa hakiba intune za bijya nyonde nyene zabo bandika no kuvuga abantu bazoja mu itora to amatora yo mu 2015 yatanguye kuyamirizwa ibitandukanye cyane n'ibyabaye mu Rwanda kuko mu Rwanda baranditse byahereye muri jano ku itora referendumu byavuyemo nta n'umatabizi nta bamwe baravyiyamirije ariko ni ibintu byabaye ku mugaragaro rero mfatiye nko ku itora ryo mu Burundi rya 2015 ni itora ryatanguye kwiyamirizwa hakiri kare cyane rwose bisigura yuko hari impande zitumvikana ari nabyo ivyavuyemo mwabibonye ivyahurikiye kubera hari impande zatanguye gukoma induru hakiri kare ati hari ibintu bitariko biragenda neza kandi hakiri kare cyane kuvuga yuko amatora rero ya 2015 yo mu Burundi atandukanye cyane n'ayo mu Rwanda kuko ayo mu Rwanda kuva agitegurwa nta bintu by'imyidogo byigeze bigaragaramo bishikura yuko n'ibizoyavamo bizogorana yuko aba uruhande ruvyiyamiriye
none se kutidoga bituma bigaragaza ko hari ubushake ku mpande zo kwintu byagenda neza rimwe na rimwe kwidoga ni ngombwa
yego kwidoga ni ngombwa niyo mpamvu haba ikintu bita oppositional ni ukuvuga abo batavyumva rumwe abo bazamaho ngira nko ku isi yose muri buka Trump ariko arahiganwa n'ujya mukenyezi
uravuga Madame Hillary Clinton
Hillary Clinton yaravuze ati jewe natsinze amatora ibizoyavamo sinzovyemera ariko nticabujije yuko bigenda nk'uko yabivuze ni ukuvuga iki bate nk'ijambo Kagame yigeze kuvuga ati amatora yararangiye irafite ikintu ihuriye ko n'iryo Trump yari yaravuze Kagame avize icyizere n'iby'ukuri aravye ibiharuro byavuye muri rya referendumu yabaye nka birya Trump nyine yavuze nawe nyine bimugendera kujya nyine yagire rero bitangaza Kagame arose ibice birenga 90% mwaya matora
ye turagushimiye cyane Emile nibusaba twumva ko ni ikiganiro muri isanga kuri rya Amerika turi hafi kugera ku musozo ariko ije ni hari benshi bakomeje kwandika baza kutwihanganira kubera ko ntabwo twabarangiza bose hasigaye umwe cyangwa se babiri nabo babaha ijambo buriya
ye hari n'abategereje kuri telefone uretse nabo banditse reka twakire na Senga Senga uranyumva
ye ndabumva
urahagana hehe
bawandi gisenye makare karwafu
ye bavuga amatora yagenze ari gute
bo je nagize mu gitondo kare ndumva nakaye mu ba mbere ndi nk'uwa gatanu abantu bari bataragera cyane
wazindutse uri mu rubyiruko nawe se ku rubyiruko ngo ari rwo rwabyitabiriye cyane ruzinduka cyane cyane abataye bwa mbere nabo bataye bwa mbere
nange natuye bwa mbere ndi mu rubyiruko
ye
bizimo byagenze neza
imyiteguro yari imeze ite se harabavuze ko byari nk'ubukwe namwe niko byari bimeze
bo urebye ukuntu babiteguye cyane cyane nk'ahantu twari byari bimeze nk'ubukwe indabyo bategura ahantu abantu bajya urebye ko bari bateguye na protokole yakira abantu ibereka ukuntu bagenda batambuka mbese wabonaga ari ibintu byiza cyane
gutambuka bajya gutora se
kwakira ku muhanda ahantu abantu binjirira donc hari abantu b'abakobwa n'abasore bagendaga bakira abantu babere ku buryo batambuka
kandi mwatoye mu bwisanzure buri wese nta wumubwiro uwatora
bo yego abantu barabyitiranya harimo abagenda bavuga uko bitari ngo abantu bagenda bahakiriza ngo utore uko ariko ibyo ni ukubeshya nta byigeze biba wagendaga bakakubaza ikarita y'itora n'indangamuntu hanyuma bakakwereka ahantu ujya gutora uri wenyine rwose ugashyira igikumwe warangiza ufire ukareba amapica zari ziriho abakandida hanyuma ugaturanya uwo wifuza ugakomeza urugendo rwawe ukigendera nta puresha zari ziriho
ye muri makeya mbere y'uko tukurekura aho ngaho i Rubavu icyo wifuza umukandida uzatorwa yabagezaho ni igiki
bo icyo twifuza ni uko cyane cyane bareba ku rubyiruko bagashyiraho nk'imishinga ashobora kuba yateza imbere yego ibyo byari bisanzwe biriho hari ikigihe kitwa BDF cyafashaga nk'urubyiruko ariko noneho twifuzaga ko hashyirwamo izindi mbaraga noneho ku buryo urubyiruko rushobora kuzamuka rukihangira imirimo cyane ndetse n'inyungu yo kuriha kubyerekeranye n'inguzanyo batanga zikabasha kugabanyuka cyane ndetse ikabishyiramo imbaraga kugira ngo badufashe cyane
urakoze cyane Senga ubwo mukomera aho ngaho i Rubavu dusuhurize n'abandi
yego nana murakoze kandi
twagire na Uwamahoro Uwamahoro turi kumwe
yego turi kumwe
urahagana hehe
ndi mu gihugu cy'u Burundi
turimo turagenda twegereza ku musozo w'ikiganiro muri isanga hanyuma bwo muri makeya
muri make nagomba se nkushima ukuntu amatora mu Rwanda ariko aragenda aho abantu bariko batora bari mu mahoro n'umutekano mugabo nkasa n'unenga bwana perezida Kagame
umunenga iki
kuko nashaka kwigumiza ku butegetsi none muri ujya mugambwe FPR harabuze undi mukandida yoshobora gutwara u Rwanda
reka nkwibutse ko ari abanyarwanda babimwisabiye wakurikiye wungirije umuyobozi wa FPR Inkotanyi ko yabyivugiye Christophe Bazivamo kandi na ibyo ni ibintu bizwi ko abanyarwanda barenga miliyoni enye basabye Perezida Kagame kuzongera kwiyamamaza kugira ngo abayobore ni ukuvuga abarenga bitatu bya kane by'abantu batora barabimusabye
erega nubwo barabimusabye yotanga akarorero keza muri demokarasi nka kujya kwa Mandela yatwaye imyaka itanu bacavuga ati ndahereje atwara abandi iyo nabyo nyine birerekana yuko neza demokarasi itarashinga imizi muri Afurika ndetse no mu Rwanda
yebwo ni ko bitekereza niko bibona wowe urumva hagombaga kuboneka undi mukandida kandi hari uwo bisabiye bazi ibyo yabagejejeho
iriga muri uwo mugambwe FPR mbona yuko nk'abakandida nk'aba bari muri uwo mugambwe mbona yuko atawundi mukandida babona yuko atawundi mukandida ushobora gutege ku Rwanda nagire yuko muri uwo mugambwe atazi n'icyabwenge ziriyo cyanke abandi bashoboye
yabuvuga bazamufasha simwishaka rimwe
mugaho rero ikindi naco nashimye nuko bitandukanye n'imi Burundi mu gihe haba hari ko haba amatora nk'imi Burundi bamwe barahunga igihugu abandi bakasemera yuko batazemera ibyavuye mu matora abandi bakavuga yuko yibye urumva kimwe gusa mu Rwanda nabonye amatora agenda neza twabiturikiranye kuri TV ndakenguru ukuntu batoye
ndagushimye cyane Uwamahoro ku bitekerezo
nagize neza cyane rwose n'ahandi ho Kagame afite sample yo gutsinda nta gukekeranya
nawe uramushyikiye
iwe nagiye we mbona yuko atakuko nta wundi mukandida afite ingufu ushobora guhiganwa urabye na bijya byabaye muri rya referendumu biremeza neza yuko Kagame azotsinda
urakoze
hasigaye ni uko yocyatwarira abarundi akaza amakuru yisanzura bajya abanyepolitike bari hanze akareka bagataha bagakora politike yabo mu gihugu nabo nyine bakagira icyo batereye mu gihugu cy'u Rwanda
aba uravuga abanyapolitike b'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda
bari hanze y'u Rwanda bakore politike yabo kugira ngo bahiganwe kandi babona n'itangazamakuru yegeranye
basabwe gutaha bakagenda bagakorera politiki mu Rwanda. Reka ngushimire cyane rero wa mahoro, ndabona ikiganiro kigeze ku musozo. Hanyuma nshimire namwe mwese abari baduteza amatwi, abanyamakuru bacu badufashije kubagezaho iki kiganiro, ndetse na mugenzi wanjye Etienne Karekezi twari kumwe hano muri studio. Nshimira mwebwe mwese aho muri hose mwitabira ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ngashimira kandi n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Justin Twet afatanije na Saida Hamdun na Innocent Kimenyi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi, mbifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.